It's your boy, Chocolates.
Mama mia, mama mia, namba moja katia wale mamia. Na kuaminia silimia, bado moja tuzitati mia mia. Ni pila za dunia my love, umilia my love. Ni kulis na dunia, na kutafutia my love. Tutoke hata weekend moja, moja yota zote wedi vike, ame soja. So jai awidit vitande jua abana lokolo vitande jua awidit vitande jua abandu vitande taye.
Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso. Namshukuru Mungu kuwa nawe kama blessing, not no gosso. Baby you so beautiful and you so sexy, not no gosso.
Mwili wangu la upiga shoti baby, na kamoyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are, the way you are, the way you are, the way.
Kuhusu swala la uzuri kwako ni uhakika, sinaona mpaka muni kami umenishika. Siku choki nkikuona midenda na mwagika, pangu swafajiri muda usijogwa na wika. Alafu bana uyu mtoto senajwa kupika, mina mbandu wana mbandika. Mtoto zero kilometers, tekero mucho mama sita. And by the way, baby you so beautiful and yes you so sexy, not no gozo. Namshukuru Mungu kuwa nani zari a blessing. Baby you so beautiful, yes you so sexy, not no go so. Namshukuru Mungu kuona ni zaidi ya blessing, not no go so.
Mwili wangu la upiga shoti baby, na kamoyo kangu nimeweka bondi yeti. Domana akili yangu inawaza noti daily. Nikutunze, niko bize bize na kutafutia noti we. Upendeze na the way you are, 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 the way you are. Nitakupa pesa siyo maua, hata wakisema ulenichubua.